Mon avis toxique,
banjinyeya bakulaba ne bakulimbalimba olusi bakubuza omukwano nyina mungi nnyo kye temuli byakiyaayo ensi lyaffere
bwe mba nkuswaza ngamba saagala weeyisengako mutima kunnuma nga ndawonekolezako
saagala ommalira ebiseera saagala onfuule mulera nsejja nakulope wa museeyi mugambe mamunabeera nkaabya
tompana bobatonjagala tompita bwe mbasikusana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kanolengenda
tompana bobatonjagala tompita bwe mbasikusana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kanolengenda nyananjagala
olibani oyo
olibani oyo
been before, I wanna give you good loving, show you the loving.
I know me love ya, yeah. Yeah, never leave you alone, me kill me without you, girl, you know me need ya,
need ya,
every day I'm alive.
Nyora